kabisa binji mbimile love yanje ninziri wenje kwizuze nkagambira hichi kunshasha iwe wabyite byemizano I love you I love you ningukunda ikirenga tibyemizano ninkwenda tibyemizano ninkwenda umubiri no mutima omazima nibikwenda tibyemizano ninkwenda tibyemizano ninkwenda umubiri no mutima omazima nibikwenda ibironda bibyo mutima love yawe niye bitiremu nyendi wojo bintambire tihino ndija kubitamba baby we kandi nonchira abandi ebinta kumanya kankwe love abukizo kundumba ni muwiha come baby kwinire birunji ebyo takumanya umutima nukwera tinyine nzika tinyine chinike utati nandisitete nirede kukora ebyo likwenda Kijanku hedembe, posita mubukali Nisiba nindira, hindala nindira Nintonya mazigaga, love yawe Tibyemizano, ninkwenda Tibyemizano, ninkwenda Umubiri, no mutima, umazima, nibikwenda Tibyemizano, ninkwenda Tibyemizano, ninkwenda Umubiri, no mutima, umazima, nibikwenda Niwe nansi niwora ntambireche Rukundo yikwinirete inebureche Tere mu accident abandi mundeke Ya ha program singe mu game Na baby girl hale meraho Niwa singula Homu chiro nyashweka oturo tubura Ntane kakwete nga love yo gogu Homu anali good Takwenda nzuro nzakumi homu chalo Muteko musito tati nandisitete Direte kukora edyo likwenda Ijanku hedem, osita mubukali Nisiba nindira, hindara nindira Nitonya mazigaga love yawe Tibyemizano, ninkwenda Tibyemizano, ninkwenda Umubiri, no mutima, umazima, nibikwenda Tibyemizano, ninkwenda Tibyemizano, ninkwenda Umubiri, no mutima, umazima, nibikwenda Raza ikita, raza ikita.